ni mwemwe ka ni mwemwe ka ni mwemwe ka njetekela pe bambi bachetekela mwicheleta bambi bachetekela nakabalwe lelo ine chetekela Mwishine lya mfumu Bambi bachetekela mwicheleta Bambi bachetekela nakabalwe Lelo ine chetekela pe Mwishine lya mfumu Ni mwe
him from his holy heaven with the saving might of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They collapse and fall, but we rise and stand upright. Hallelujah.